DJ Yeza.
DJ Yeza.
Keep running.
Ya leafy wa Libra, that's my favorite star sign. Unavopendeza kwa ilo rinda, girl you looking like a fine wine. Girl can I get your number, so I can call you sometime. Girl I'm feeling you, I like your lips and your thick thighs.
Would you come my way, would you come my way, would you come my way.
Tukule nyama choma na musinga.
Would you come my way.
Would you open my dinga?
Would you come my way?
Bona sasa.
Keep running.
DJ Yeza.
DJ Yeza.
DJ Yeza.
DJ Yeza.
DJ Yeza, Mr. Infinity.
Ya leafy wa Libra, that's my favorite star sign. Unavopendeza kwa ilo rinda, girl you looking like a fine wine. Girl, can I get your number, so I can call you sometime. Girl, I'm feeling you, I like your lips and your thick thighs.
Would you come my way, would you come my way, would you come my way.
Tukule nyama choma na musinga.
Would you come my way.
Girl, would you open my dinga.
Would you come my way.
Mbona sasa una ringa.
Get it. Ni kama nimefuta kete. You got me feeling so good, so good. Kete. Ni kama nimefuta kete. You got me feeling so good, so good.
Bado mchanga ndo bado ni nine. Na kuelewa sana ya ile design. Inachitaji kwako tu mimi ni time. Ni sampoli mali. Kujetumuike nasi. Apa kula kunyo kujigada gaza. Umishika moli umewa kanare. Anaele tangori ya kule kibare. Aki walai. Mtoto na vonyonga kiuno aki smile. I'm like, do you mind? Do you mind if I hold you? Aki walai, mtoto na vonyonga kiuno aki smile. I'm like, do you mind?
DJ,
do you mind if I hold you?
Would you come my way? Would you come my way?
Tell my friend this is different. I'm a young man from the nation. That says something I'm saying you go insane. Not for one in my skill, you don't listen.
Would you come my way?
Yama nilikuwa tipsy, kulimwagi kabisi. Warathi peke ndo yangefichwa. Uzuri wako minija kwa kichwa. Ikazi kumbuka tipsy, unavongata ngata lipsy. I know that you miss me. Why don't you come and kiss me my baby?
Umetawala nchikavu, umetanda angani. Anipa mitihani, natokia njia gani. Uko nyumbani, uko mtani, uko kazini, uko maskani. Uko venjani, uko moyoni, umejaja ndani. Matukio na rewind, rewind kichwani. You are one of the kind, mashinda upinzani. Pozi zako da, ile sura ya furaha. You're my friend, you're my lover, you're my superstar. Mashindo, mashindo kulala last night. Kiangalia kitando, used to play pillow fight. Come back to me, I'm not doing right. Kiona mtu mzima, nadia ujue vitu ziko tight.
Ata hiwe mapenzi yamekwisha. Kumbuka kura
soke, my heart is broken. Na ugedea matope. Wacha niji kokote, wacha niji okote. It's okay, it's okay. Na sitafika popote. Damn. So najua I lost or man so pain. Your love na nip addiction kama cocaine. Nona kabisa mesha ni damage in my brain. I'm so high, captain, jump off the plane. Meshindwa kulala last night. Kiangalia kitanda, used to play pillow fight. Come back to me, I'm not doing right. Kiona mtu mzima nalia, ujue vitu ziko tight.
Ata hiwe mapenzi yamekwisha, kumbuka kuna Napiga simu poka imbona.
DJ Yeza.
Baby answer me, oh DJ. Baby
yes,
tell me what's wrong, no silicone. Yeah, I feel like I gon' lose you, babe. Belly because I say nipe muda tawala utuange. Ila usinsu say you don't wanna be crazy. You know my love bila wezi po. Na bila we misi wezi. Nisha kuzoya mi mwenza ko. Babe, don't leave me like this. Give me more time, I'll go clear my shit. Babe, don't leave me like this, baby. Oh, baby, my jalea. I am a sani, no kame, si yo ki wa si kwa.
Si yo ki wa si kwa.
DJ Yeza.
Baby, you okay? Napiga simu, poke imbona. Baby, answer me, oh, baby. Tell me what's wrong, no silicone. Yeah, I feel like I gon' lose you, babe. Belly because I say nipe muda tawala utuange. Ila usinsu say you don't wanna be crazy. You know my love bila wezi po. Na bila we misi wezi. Nisha kuzoya mi mwenza ko. Babe, don't leave me like this. Give me more time, I'll go clear my shit. Babe, don't leave me like this, baby. Oh, baby, my jalena. Ayo masani loka menzi okiwa siko. Siya wezi manzido, rudi masheri. Ayo masani loka baby, nikiwa siko. Siya wezi manzido, wapi na feri.
DJ Yeza,
Mr. Infinity.
My baby, you know. My baby, you know life is about pressure. I feel it now, now it tests, I know. Oh, yeah. Give me more time, baby, give me more time. Now don't say no. Kono na kira mara, kira mara, na see your fashion, no. I can't need my God in this. I can't need you always in this. I can't need you a trust in this. I go carry you, babe. Na sita kini pato na uchizi. Swezi funga kama ya new miss. Sija soya zama kama easy. I'm sorry, babe. Why you do me, ah? Babe, don't live like this. Give me more time, I'ma clear my shit. Babe, don't leave me like easy, baby. Oh, baby, my jalena. I am a sign, you don't come back to you. I see you, see you, see you, see you.
Kini,
Rudy, my shit.
Hata ukiandika jina itakuwa nafuu bila hata kuposti.
DJ Yeza.
Nitaridhika baka, window langu koti. Utashinda njaa nkupe ule misosi sosi. Usifundishe kunijali baby, moyo utauma. Mana maumivu kwangu so sawa. Sawa, ukini hapibu. Sawa, nina uvivu wa tarifaya. Haya, tena wa ahibu. Nina kupasi yangu upoke. Mwambie wetu mabibe. Na uwawashie cheche. Wasitusumbue. Katika hali zote. Nasaka niwe na wetu.
DJ Yeza.
Moyo utakasika. Njoo tucheze.
Baisho sho. Baisho baby. Baisho sho.
Natuma message uwajibu. Nimekuruhusu kwambe filo pendavyo kujibu. Baby, nikipata marathi ndio tabibu. Baby, nishibu kama vile upendavyo kutibu. Baby, aha, ungekuwa njiwa tungeruka tuwafunze. Hey, kwamba mipa wala kushoto wala kulia. Wanajifanya wanajua wajui. Penzi letu moto wacha tukifulia. Nakupa simu yangu upoke. Mwambie wetu mbipe. Na uwawashie cheche. Wasitusumbue. Katika hali zote nataka niwe na wewe tu. Moyo utakasika. Njoo tucheze.
Bye show show. Bye show baby.
Tucheze.
Bye show show.
Nimekorabisha, likuwa na mapresha tu. Alinithalilisha, alinicha hadharini hadharini. Ngeaga maisha, nilishafikia kikomo. Ukanikaribisha, kabisa ukaniadaptisha. Umenipendezisha, ukaningarisha. Wachana na ule mbwa mwanzo. Nikondesha usulijawa na vishimo. Nikaputeza mwonekano. Nikaonekana kakitungo. Kumbe aliyoya mwona bado. Na bado.
Taratibu mama, tunamumiza roho. Taratibu mama, atajitoro.
Na bado.
Taratibu mama, tunamumiza roho. Taratibu mama, atajitoro.
Hatari, 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 hatari,
hatari. DJ Yeza.
Hatari.
DJ Yeza.
Single.
kichwa cha nyoka siwezi mzigo wa mawazo. Ninachofia meno yatanitoka, nguvu za kusukumana sinazo. Nanika kuchoma mkuki, mbona damu zinanivujia mimi? Na kukushiti sikumbuki, baby, utaniamini lini? Furaha imepotea, kila kitu kwako nakosea. Kujitetea hadi nishaanza kuzoea. Moyo unapenda amani kwanza, kisha vitu vya thamani. Wahi umalizi ukianza, katoko mahakamani. You better go,
you better go, let you go.
Rumba, you better go, I'll let you go. You better go, I'll let you go.
Sija kupenda unitende.
You better go, I'll let you go.
Wene amani,
you better go.
Tulia bati miliki, pawe faraji we tiviki. Leo kozi johuriki, yeah. Ekibula niyo na faliki, tumongu ya niberiziki. No tishiriki, yeah. Moyo wangu unadunda kasi, kiri ina wasi wasi. Mwiri umekufa ganzi, we unichibia halisi, unikinaza halisi, eo ndo handani. Kutema sitamani, ulicho nipa nisiri tamu ladha ya asali kiganjani. Wewe, aki sitamani, ulicho nipa nisiri tamu ladha ya asali kiganjani. dozi nitulie, nimalize mbingu ni uwe wewe. Kwenye mboni na kona wewe, mie kiti nikalie wewe.
Nitaga my love. Mchana na nitaga baby, baby. Usiku na nitaga wababu. Alafu mwenye mi yendo damu yangu. Akiamkaga nasema nanipenda, hawezi kuniacha. Hata apewe nini hawezi kuniacha. Amesema mio mwisho kunipenda, hawezi kuniacha. Hata apewe nini
nataki kuni.
Asubuhi na nitaga my love. Mchana na nitaga baby, baby. Usiku na nitaga wababu.
DJ Yeza.
Alafu mwenye mi yendo tamu yangu.
DJ Yeza.
Akiamkaga nasema nanipenda, hawezi kuniacha. Hata apewe nini hawezi kuniacha. Amesema mio mwisho kunipenda, hawezi kuniacha. Hata apewe nini hataki kuniacha.
From the head to the top, we baro ni top notch. Baby girl kiwa kwako najipata. I'm a city boy, ila we ni master. Kikusa kinita yani come, come. From the head to the top, we baro ni top notch. Baby girl kiwa kwako najipata. I'm a city boy, ila we ni master. Kikusa kinita yani come.
Shika moi shika raw, juma pia waligay. Washo wune na kugenda, na kupenda kama holiday. Kwanza unavyo nipea mambo mazuri mambo yeah. Kuna level wanna show you, loving you I swear and I dare yeah.
DJ
unawaringia, haringia. Kiona wana lia, wanaumia. Usipagawe na matutu, kwani mindo baba yao. Okay baby, ringa ni vimbe. Wish your body, you're one body. Me want nobody. You my body, you my fantasy, you my everything, girl.
From the head to the top, we baro ni top notch. Baby girl, kiwa kwako najipata. I'm a city boy, ila we ni master. Kigusa kinita yani come. Yeah. Top notch. Yeah, yeah. Top notch.
Yeah.
Top notch.
Akasema
ukitaka, wetaka tunavuka mipaka. Na mimi nikataka, na sasa moyo umekakata. Mwenzenu I'm not available, sipatikani I'm not available.
Mwenzenu I'm not available, sipatikani I'm not available. Na nikimona
Kani mshiki, hata hati wajiku. Kana kitu kabafumi,
nifanya ujinga.
Alo, no,
kawaza ujinga.
Hatina lala,
nifanya
ujinga. Kukabazenu wa mwala vala puwa. Mwala vala puwa. Nikusa tena.
DJ Yeza.
Nilianza utani utani, mara mwite baby, etike honey. Ravi moji flani vya kufumba macho kupala kijani.
Akasema ukitaka, mekaka tunavuka mipaka. Na mimi nikataka, na
sasa moyo umekata kata. Mwenzenu I'm not available. Sipatikani I'm not available.
Mwenzenu I'm not available. Sipatikani I'm not available. Nalikimona
Kekita ni mshiki
Nifanyo
njia Kekia kila jiko
Na wasa
ujinga Kana kitu kabafuni
Nifanyo
njia Oh no no no
DJ Yeza,
DJ Yeza, Mr. Infinity,
DJ Yeza,
DJ Yeza.
Kanitupia kijete, wengine sipete, oh baby. Siwaze hata kuchete. Ani bibiti, oh habibi
Anagaka nagakulalia Akini vali yoziome kinipania Anakuja na nivamia Ananikalia alafu yendo nalia Mwezenu I'm not available Sipatikani I'm not available
Mwezenu I'm not available Sipatikani I'm not available Nani kimona
Katikani mshiki
Nifanye ujinga Alma nishika shika
Awaza ujinga Kitu kabafuni
Nifanyo
jinga
Oh, baby
Nifanyo
jinga
Nifanyo
jinga Oh, jinga
Nifanyo
jinga
Nifanyo jinga DJ Yeza
All the colors of the rainbow 50 shades of gray Dema got me in my feelings In my feelings, in my feelings, in my feelings Sometimes I just got to lay low Me and you alone on the inside cause I need it for my healing Change after I change to my needle I for come pull up on you when I want to I for don't give up on love but I got you Me and you could take your heart put up for put up But all my strings after I change to my needle I for come pull up on you when I want to Ba-na-na-na-na, your love make me feel good Ba-na-na-na-na, your love make me feel good Even if I say no flirting, no touching, baby She go love me like that She go want me like that Even if I say no flirting, no touching, baby She go love me like that She go want me like that move body reckless She not life sentence In front of me heart like a necklace make body pepe All them my enemies, they won't come between But me no let them No
DJ keep
your face, I'm innocent With only you, I won't share this moment All this time you got me losing my mind Strings at the chain to my needle I for come pull up on you when I want to I for don't give up on love but I got you Me and you could take your heart put down for both up But all my strings at the chain to my needle I for come pull up on you when I want to Ba-na-na-na-na, your love make me feel good Ba-na-na-na-na, your love make me feel good Even if I say no flirting, no touching, baby She go love me like that She go want me like that I say no flirting, no touching, baby She gon' love me like that She gon' want me like that
Extra pressure, baby, when you whine and fall
moyo yalivyotenda mapenzi kuyakurupukia tena siwezi kidogo nitoe wai usioni na kuringia nayongopa mapenzi mapenzi hayajakamilika mapenzi ni maridhiano imani na nia mapenzi ni mawasiliano na mina maswali mengi kwako kilichokutenganisha na ex wako sisemo na nipenda na ujamanisha hivi menipende ani sema menipende ani sema basi umenipende ani sema umenipende ani.
Sina mapenzi, ila mapenzi yalinitia kiburi yalichonitenda enzi hizo mahana wengi niliwapa mapenzi baada ya penzi nikavuna wadui naogopa mwisho vilio mapenzi hayajakamilika mapenzi ni maridhiano imani na nia mapenzi ni mawasiliano na mina maswali mengi wako kilicho kutenganisha na ex wako hakamba unanipenda na ujamanisha hivi umenipende ani sema umenipende ani sema basi umenipende ani nambie umenipende ani.
I did my own, you did shake your nyashi for where I did drink okokoro. I did for reef, I did cast in my net, you decide to show your bololo. Waiting I don't do for you, now what do you want, I did do it nice too. Mana, they made it on me for talk, or they love for baby. Nyashi na nyashi, nyashi na nyashi, nyashi na nyashi, oh. Puresi na puresi, oh, when you're big, you're small, oh. Nyashi na nyashi, nyashi na nyashi, sikirechi makisi, oh. Sikirechi makisi, oh, ine venga maaisi, oh. Shiki na yo gilori, shiki wea. Shiki na yo gilori, shiki wea.
Is my favorite thing, no, oh, oh, oh. I never dropped it until you last
see you, see you.
Give me that thing, your medicine I gone in. Yeah, can I, yeah, but in different sizes. No be today, I'm on, everybody knows what I like.
DJ Yeza.
What you want, everything you want, I will pay times two.
You should know everything I do. Anything I buy, I go buy for two.
DJ Yeza.
Your day, your day.
rush. Let's get it on, yeah, yeah, yeah. Give you that Westie, I'm a twister. Don't be so shy, I'm not a preacher. Let's jump in, just camouflage.
Uko sawa baby, yani uko sawa for me. Unajua kupeti peti baby, all that love just for me. Usalinga ilinisheri, nazo kuka kotiko yote. Oza bolingo nangai, oyo naponi nalingio. For your love baby, I'll mop the sea, I'll dry the sea. For your love, baby, I'll do anything just to make you happy. Nataka unipende, nikupende, tupendane. Nataka unipende, nikupende, tupendane.
Oh baby, yes I do.
Yes.
So nianze na kukwambia, umejaliwa utu sura na tabia. Pili niseme wemandikia, tena naimeka wazi wazi kasinia. Jumambu ni matatu, I provide, I protect, my love, I got you baby. And I wanna be beside you, together forever, no one but yourself. So many fish in the sea, wananita misisiki. Na wasotaka kuamini, ili benzi ni ngangari. And for your love, baby, nasama ndani ya ocean, nakupa my devotion. Oh baby, for your love, baby, nimezama ndani ya ocean, nakupa my devotion.
Nataka unipende, nikupende, tupendane. Nataka unipende, nikupende, tupendane.
Oh baby, yes I do.
Yes, yes I do.
Amuru nyota na mbala mwezi, zimulike mchana.
DJ Yeza,
ili watu one vile tunapenda.
DJ Yeza.
Baby, ajali ya mapenzi, mioyo imegongana. Na sitaki nipone, nife unizike mama. Mindege wako nitarejea, niruke niende wapi. Kama kitanda kitalegea, tushuke kwenye busa. Nibusu, na vini kubusu. Oh, 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 mchuchu, nendo kumwea hali kasusu. Wako nimeza mapenzi, nipatie mazima. Jeuri sina, hati nitafia majina.
DJ Yeza.
Vya kuiba iba, vino kini meshindwa. Nilisema napita, mwisho ya nimezama.
Nibusu, na mene kubusu. Nimumu, na mene kuchumu. Nimumu, na mene kuchumu. Nibusu, na mene kubusu.
Habibi, usingizi ndo kitu nakosa penzi. Na nikikosa ile kitu, ndo kabisa silali penzi.
Nazidiwa,
nusu kaputi, nusu mgonjwa, najifia baby. Na sindano yako ndo ya nitosha, kuntibu ya
kama mende ni kuchari, penzi kalikata na kisu kikari. Mtoto, upepo wa bahari, anituliza gana jikuta gambari.
Na ulivyo mtano kama pipi, siju mkufana nishina nani. Ya kumuunya ya kijiti, kwa kuitaja matindo mpani.
Sweet like my heart green tea, mama you looking sexy tonight. I'll be the boy that's sweet thinking, and she knows that what I touch is my yummy coy baby.
Kwa kwa nimezama, benzi mpati
You know what she called Sunny? Kama ya Diana na ba. Haki mapenzi. Natena mapenzi. You know what she ndo wasani. Kama ya Tanasha na Dangote. Haki mapenzi.
So when you find a one man girl tulia. When you find a one girl
DJ man tulia.
Ukipata boy ako na kili tulia. Na ukipata dem si tangili
rukia.
Kimenaji wewe. Moyo wangu kasaliti wewe. Na nile kuwamini wewe. Na kumbe we ni mwewe. Siku ulifanya nika cancel. My girl nili cancel. Shakile, shakile, ay kama shakile, shakile. Ukani wacha kama Vanessa, Vanessa. Kama Vanessa, Vanessa. Mapenzi mekushinda kama chibude, chibude. Kama chibude, chibude. Tuka wachana kama Vera na Otilewe. Ukipenda mtu kushina tomato, utamulinda ka komando we. Commando, wewe Kuta sacrifice in the name of your lover.
Sacrifice
in the name of your lover. Uwenda siku moja utafanikiwa na mmoja ambaye atakupenda usije kamtenda.
DJ
siku ulifanya nika console.
Just give up my life for a girl called Tiana. Tiana, Tiana. Who sent her to hijack my summer? Cause I can't stop thinking about her, no. A girl called Tiana. Tiana, Tiana. She make me believe in the Father. Cause she the work of an angel's kiss. In 24 hours. Still I'm not myself since you left me there on the sidewalk. Got the scent of your hair buried into my chest. And you caught my eye and made a man go blind. Cause all I can see is your smile. And when you wave goodbye on the bus that night, I knew I'd be dreaming about a girl called Tiana. Tiana, Tiana. Who sent her to hijack my summer. Cause I can't stop thinking about her, no. A girl called Tiana. Tiana, Tiana. She make me believe in the Father. Cause she the work of an angel's kiss.
DJ Yeza. DJ Yeza.
DJ Yeza.
I try to leave my ring as a reminder, but you gave it back as you're too kind of. And when you gave your hand, I was inspired. I knew I'd be dreaming about a girl called Tiana. Tiana, Tiana. Who sent her to hijack my summer. Cause I can't stop thinking about her, no. A girl called Tiana. Tiana, Tiana. She made me believe in the Father. Cause she the work of an angel's kiss.
DJ Yeza, DJ Yeza, Mr. Infinity.
Oh, DJ Yeza.
Niliachana na mapenzi baada ya kuona mapenzi yao. Ngoja ni kuge story leo mdau. Kusema kweli huyu wa kwanza simkumbuki, ila ninachokumbuka ilikuwa ngumu kumsahau. Kwa huyu wa pili hata kwa bakora sirudi. Aligoma kunipa show azini makusudi. Na tena akaniambia ye ni bika. Tukapita mtani kwao wakamwita Mama Mudi. Oya, sinikapata lishangas. Mwendo kujituma na lamba mifangas. Hii kumbe na nichukulia mtoto. Siku nasikia baby geuka nikuvishe pampas. Simu nyumbani mwanangu mbona uoi. Ukuna kule nikapata tomboy. Nikampeleka kumtambulisha kwetu si akamsalimia mama mkwe. Oi oi. Uyu watano sijui alikuwa mvuta bange, angeniua mlonye wa makande. Mwana nimejikamua raundi tano akasema inatosha kuniandaa kwa mechi. Oh yeah. Oh yeah.
DJ Yeza.
Niliachana na mapenzi baada ya kuona mapenzi yao. Ngoja nikugee story leo mdau. Kusema kweli uyu wa kwanza simkumbuki, ila ninachokumbuka ilikuwa ngumu kumsahau. Kwa uyu wa pili hata kwa bakora sirudi, aligoma kunipa show azini makusudi. Na tena akaniambia ye ni bika, tukapita mtani kwao wakamwita mama Mudi. Oya, sinikapata lishangas, mwendo kujituma na lamba mifangas. Hii kumbe na nichukulia mtoto, siku nasikia baby geuka nikuvishe pampas. Simu nyumbani mwanangu mbona uoi, huku na kule nikapata tomboy. Nikampeleka kumtambulisha kwetu si akamsalimia mama mkwe. Oi oi. Uyu watano sijui alikuwa mvuta bange, angeniua mlonye wa makande. Mwana nimejikamua raundi tano akasema inatosha kuniandaa naomba mechi ianze. Ikafika tu ankona ni date na bubu. Siku ya mechi kelele, miguno, vurugu. Nikajiona mwamba kaniandikia ujumbo na nitonesha vidonda na yuti ya isugu. Nikapata single mother la mchizi sina pesa. Nilichopitia nikaiona hii pressure. Gumu kumlea mtoto akambo hata kushike kalio. Kimzuyo unaonekana unamtesa. Akajaga demo ya msomi huyo binti, alafu mi Kiingereza ndo mtiti. Hata alivoniacha si aliongea Kiingereza. Wezi amini hadi leo sijui kosa langu lipi. Mama kanipa namba, mcheki huyu sio muni, anavaa majuba inaonekana mswali suni. Nikamtumia hello kwenye WhatsApp, wakanijibu mteja kama unataka video call 10,000. Sikuwa tayari kulea, nitwe baba nivabe, nimvishe mtoto mimi mwenyewe sijui navaje. Demo na kitambi linibidi tu nimwage, hasa angeshika mimba wewe unadhani ningejua. Pata mama mchungaji ana pesa ile mbaya kibenteni, kila atakachoniambia mimi haya. Linikemea mapepo mbele za watu sikudondoka. E bana, hiyo siku tuliachana vibaya. Kaja peace, mzigo unapoya kwenye kit. Nikasema huyu naoa permission complete. Ile kumfikisha home baba kumuona tu binti, akapiga yoyo, Ashura unanisaliti.
Alexis on the beat.
Mama Sauti
DJ Yeza
001.
Alright.
Uchana peupe. Yani mi uliniaibisha hadharani, upendo wangu we ukauvunja vunja wote. Singenambia we hunipendi wale singefikia hivi. Aibu, ona sasa aibu. Mi ningejua mapema, ningesema bora tuachane, ila tayari moyo wangu umeuachia maumivu. Umenipa ukilema, ona vile wananisema. Moyo wangu, maumivu moyo wangu. Yote sababu ni wewe.
Ni wewe.
Yote sababu ni wewe. Tena ni wewe.
Sababu ni wewe.
Pendo langu moyo wangu vyote nilikupa wewe. Misi kujua kumbe najipenda mwenyewe. Sura yangu sijui wapi pa kuificha mie. Yani ulivonicheza mie.
Mama nenda lote.
Nenda. Yani unanichiti mwenzio. Uko busy na kina prayo. Kai wa you do me wayo. Wayo. Umenipa ukilema. Ona vile wananisema. Moyo wangu, maumivu moyo wangu. Yote sababu ni wewe.
Ni wewe.
Yote sababu ni wewe.
Yo, Moko.
Sinaga kuhigiza eyes on you. Alright. Kupenda kupitiliza, you know that is true. Kukupata miujiza, baby you girl. Oh, umenituliza roho. Natamani hii dunia ingekuwa yako. Moyoni mekwamishia kapeke yako. Toka zamani ningekujua ingekuwa wako. Moyoni nimekususia kapeke yako.
jana niliwaza kwa roho. Oh mahaba shikamo. Oh yawe nilimaza kwa roho. She's my darling, she's my darling, she's my darling. Yeah, tuta zuri na show show hatari, show hatari, show hatari. Anatamani hii dunia ingekuwa yako. Moyo ni mekwamishia na peke yako. Toka zamani ningekujua, ningekuwa wako. Moyo ni mekususia na peke yako. Could you wanna know it, baby?
Thank you.
DJ Yeza.
Keep on the bar.
Nacho kupende ya wewe ujisiki. Haja na maneno yao yasiki. Au misiko sawa. Maneno yao ya punguzi pawa. Watamaliza waganga na manabi. Hata wako kema dawa wakufiki. Au misiko sawa. Maneno yao ya punguzi pawa.
Narudi na hii tena. Kichana na wewe mapenzi sirudi tena. Wengine wanitakii mema. Stories za uongo, madrama na masinema. Apendi pesa, apendi show.
Ananipenda tu.
Iwe chumbani, iwe jikoni, ni mahabafu.
Najisema love you.
Me I love you too. Na ando mami.
Yana noga mapenzi. Ni matamu mapenzi. Mi moyo wangu ti 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 ti. Wali mwengu wa wapendi. Washa sema agamengi. Eti napenda kuichi. 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 Kuichi.
Kianja wanu emino ni sonkonda. Lomba kala tua ola. Washa se ela ele tope maula. Kamba wana novembo bala. Kuna kapo nyingi sana. Hila hietu imefanana. Mina wetu naendana. Kama watoto mapacha. Na umeongea vingi sana. Na vina tamana.
Oh baby don't leave me.
Kidole, nikufishe pete, pete, pete. Nipe kidole, nikufishe pete, pete, pete. Nakupa kidole, unifishe pete, pete, pete.
Oh baby, who you will never see a guy so romantic. Oh man, he's a me and the good do you heartbreak. Baby, zoo. I've been the shower, using your name as I make it chorus. Giving love, is what I've been before. We are so don't worry, call us. Oh, yeah. Travel me love. Sito kuja kukuche, say I come a gita. Nikupepe sila muto na siyo vita. Oh baby, kumina piga for my love. Them komitaiza, every other girl fine. But you are fine now. Yeah, do me banana. Get it on, Cody, come get the banana. I love is unlucky, is unlucky.
Let that kid dole, make a fish a pete, pete, pete. Make a kid dole, make a fish a pete, pete, pete. I want that kid dole, put a fish a pete, pete, pete.
Hey, you, do you know I love you? And I'm gonna say it one more time, yes, I love you. Yeah, yeah. Sitokuwa chanowe, nipenzi lako naitaji nane. Nasema sitokuwa chanowe, nipenzi lako naitaji nasema.
Mina love, mina love, mina love, mina love the way you love me.
My baby.
Mina like, mina like, mina like what you doing to me.
Amke ni nimeza kupendwa. Tena napendwa sana ile tasi jaiho.
Una nana.
Na wenye wivu munaiza jinyonga. Mana si mwachi leo ala kesho.
My G baby.
Mm-mm-mm.
My G baby.
Mm-mm.
My G baby.
Mm-mm-mm.
Mm-mm. My G baby.
Hey my sweetie, I'm so glad that you came my way. I'm glad you love me. I'm glad that you are my baby. Oh my lover, oh my napona, kibuna. Sio ni kama ndapona. Ukupenda wewe msito acha.
Mina love, mina love, mina love, mina love the way you love me.
My baby.
Mina like, mina like, mina like what you doing to me.
I'm kidding, nimeanza kupendwa. Tena napendwa sana ile tasi jaiona. Na wenye wivu munaiza jinyonga. Mana si mwachi leo wala kesho.
My G baby.
Mm-mm-mm.
My G baby.
Mm-mm.
My G baby.
Mm-mm.
My G.
Mm-mm.
Mm-mm. Mm-mm. Mm-mm. Mm-mm.
pia kwa mshindo wapunguze pia simu siku wala na mpenda baby wangu saki nipese siyo mie mapate hati ya tanja mawajo wa mwe juu ya nie wana miliki hati za moyo wangu baby kipenzi changolo nituze kwenzi letu mie kwa mando vitamu achani kulinde Zimiliki mama Mie kumano vitani Acha ni kulinde Na kupamayo na figo Zote zimiliki mama Eti ni kuchiti Sio figo zangu Sio figo zangu Urogi nyumbani usiku Sio figo zangu Nalisha achaka Meseji kwenye inbox Sio pigo zangu, sio pigo zangu Mala kweka password kwenye simu Sio pigo zangu, nisha achaka Nisha achaka my baby Sio pigo zangu, sio pigo zangu Ya mini my sweetie, my sweetie honey Sio pigo zangu, nisha achaka Sio pigo zangu, sio pigo zangu Mala kweka password kwenye simu Sio